ane bazanga Yesu yebale nyo mwagala nyo kuona yanjagala
ane bazanga Yesu
bankubire ngalo ngoba ngoma mbabulire binene
ane bazanga Yesu
yebale nyo asana kwagala manyo mukwano
ane bazanga Yesu
yebale nyo sadya yanza ulandali na zawaja
ane bazanga Yesu
yakubibwe emigo tene mponyeza wangu kama ya nyamba
ane bazanga Yesu
eyaponye ebyensi nani tende wasingate ya nyamba
ane bazanga Yesu
yebale nyo yandabirire wanga sijula
ane bazanga Yesu
kankubulire chama umwongera kunkulira nyasanyo
ane bazanga Yesu
naye sitani yatama yatama nyo sitani yatama
sitani chamuchaya
kankubulire nsonga naye wopina wananabera kunyie
sitani chamuchaya
sitani yatama kukizikiriza okuba nokutya
sitani chamuchaya
asaba sadaka ezebisolo sakone z'abantu
sitani chamuchaya
abana bafe n'abasadaka sabatanyo n'abakulu
sitani chamuchaya
ebitundu ebyekyama n'olulimi n'akokojola ngalinettima ezengadde n'akisidenti sitani yasomba n'atukukunya abangi
sitani chamuchaya
wuliriza ekirala ajoganya ayine kubitisi
sitani chamuchaya
terubale yatama mwetegereza mulabye takuta
sitani chamuchaya
teberezamu enkoko n'olundo omusamize n'alya
sitani chamuchaya
sitani ngalumya embuzi n'olundo omusamize n'alya
sitani chamuchaya
esente ezokolawo nazikusaba omusamize n'alya
sitani chamuchaya
nebageje embuto kitawe n'okozimba lwaki tomudduka
sitani chamuchaya
nze kyenno kinnumo abange kinnumo okujula okunzita
sitani chamuchaya
mubale mwesonyiwe nebwolikolota tagenda kukkuta
sitani chamuchaya
ekirala yansobera katereranga kuba talina ntobo
sitani chamuchaya
ojjukira nejjuzi bwe yakuyisa obukunya mu sitenseni ewamwe
sitani chamuchaya
muzaku omulala lwaki olinda okukuyisa obukunya
sitani chamuchaya
ate kumulembe kwaffe guni sitani ajoze n'obukere n'awanika
sitani chamuchaya
bamama b'eggwanga abaisa bwerere ye nga tulabye ebinene
sitani chamuchaya
wundisha siriti nemini abitunda ebyatunzi ye nga tulabye ensonyi
sitani chamuchaya
waliwo abawala ab'emyusa abatwala mu nguudo bassebo ne beerenga
sitani chamuchaya
olumala okwetunda olwo ne balwala sirimu n'aluma
sitani chamuchaya
sitani twala eri twala eri sirimu w'amasabalungi
sitani chamuchaya
bwatuuse masajja n'atabula sitani natabula wuliriza eno
sitani chamuchaya
sitani ng'aswaza okwata otya omwana eyava mu nkumbe zo
sitani chamuchaya
obusegu n'obwemu byebijjudde buli wamu w'oyita
sitani chamuchaya
abayimbi ba leero bayimba bya bukaba emmawulire bijjudde
sitani chamuchaya
abantu batta bannaabwe sitani yabakozesa munnange mudduke
sitani chamuchaya
abavubuka ba leero ajoza abo n'okulata n'alata
sitani chamuchaya
wulira bw'ajoga abaliisa obuddo ne babanga embuzi
sitani chamuchaya
enjaga gy'owulira gye bakuweeta olwo ne bavaako waya
sitani chamuchaya
awo n'abazadde n'obalaba obakeko obwana bwabwe budduka ekibabu
sitani chamuchaya
wuliriza ensonga olokole wunjirira sitani era alumwa
sitani chamuchaya
jani omukyala bw'omuwasa abaana n'ozaala kajula okwetuga
sitani chamuchaya
kwonoona ebintu by'abantu enka ya bujjanza akasajja kantama kalowooza nga kalina fyucya leka tamanya nti geye ne geesunga
sitani chamuchaya
sitani twala eri twala eri nkolaani z'okubanga zaabunda
sitani chamuchaya
sitani twala eri twala eri enkolaso zonna zirimu embaliga
sitani chamuchaya
okumanya sitani yatama tekwola bannamwenenya sigenda muddira
sitani chamuchaya
nina katonda wange mwagala nnyo okuba naye anjagala
kaleeta
eryali mukyaya mwagala nnyo ndayidde maama kankubuulira ensonga emunjagaza okukira benjagala oyo sitani kolaba yamuwangula era n'amufotola era ekinsanyusa waddeko ebanka yesu kamukankana yesu n'amala atuuka sitani nayimiriranga amalamu omusubi yatuwa n'amaanyi tumeke sitani tumukaabye ng'obukoko kugambye yesu ne muyita sitani aterebuka era n'afotoka era nze gw'olaba sitani sikyamutya obuyinza bwampeebwa amayembe ngagoba esimu n'enjigoba mu linnya lya yesu abakyala n'abaami okkiriza yesu lw'obeera ow'eddembe mu byonna kamba mbuulire okkiriza yesu kale tomeggebwa naawe gy'omusembeze ofuna eddembe ng'eryaffe lye twafuna Kaleteli ali munemesa Wangala nyo kuhanga ya tasa Siya jana njagala Nambuda budo kuchira vanzala Muitali ya dadi Wangala nyo kuhanga ya zaula Muitali ya mami Wangala nyo kukata sangika Muitachi mulichange Wangala nyo kukata ange yangapo Namutuma mwawufu Yaya ukana kuwana vendava Namutuma mwesikwa Abande mwesikera tanga yangako Obugaga obugabo Namuapu wabu wabu wa esanyu netembe Enda daziwonya Kazilenga zakula zitia uwanga sobola Kuganja mwononya Isanza mwiasula vanda ganja ta Balunji venarinda vye Mbelea mfana na wanaba sukuru mye Mkisa kuononya Yesi ya bukaba Okotari naku Ono mkulu kwe ngamba Yeje tuwe bala mubala mungu jivu Mkaka sabi njogera Na mkungu lo msaja mwa uku Ebi undu wa miniga Masika basangula nesanyu nalikuwa Loko kalero Akusangula maziga wejoge Aloko leonya Aki sabatemu abapina balogo Wenda kamba kutire Sebe yesu omulunja wa mazima Nawe loko kalero Yesu msembeza kumani rentalo Kanko mao chemba saba Manamo gede konzo hutembu siria
I'm gonna make you mine.